Podcast.
Put him up, 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 okay. Pick a vibe, mami suka all day. High smoke, kwenye bitu kosei. This is how we do njoo pote. Maujanja supply ya bwashi. Hey, niko na packs now. Kama niko mbele kumbe chuga now. Chiki na vopita wana wonder how. Kama na madharau, wana wana sahau. Uliza selega dao, nafanya vitu vingi na washika na dao. Na chuki siki zidi wana itakarau. I'm like what? Kama mbwai mbwai. Kama unataka ligi mbona divide. Unafusi mzuka wakutowa nishai. Sema aye na last year, I naga kwere yani aikatai. Waga niko pisi kama tonela yai. Ai, hai hater. Na waona kiasi gani na walaita. Vile ambavo mna bounce na kupeta. Kina dada waki twerk na kutweta. Ah, raina leta. Yeah.
Can you relate? Kila kitu tunafanya inaonekana, so why do you hate? Bado tunafanya zama zetu leo ni zaidi ya. Can you relate? Kila kitu tunafanya inaonekana, so why do you hate? Bado tunafanya zama zetu leo ni zaidi ya. Kila siku tunakesha, tunawapa tu ma pressure, tunasaka hizo pesa.
Tawi ya juu kama langa, mguvu mingi kau magangawa. Pesa kama dang, kuna mtu kama mama. Niko fresh, fresh ya shamba. Iko cash, sultan tamba. Hii na mchomu, hii ni miamba. Tawne, tawne, wezi zama. Niko fresh, nigga. Iko cash, nigga. Tuko blessed, nigga. Lazi count figures. Kuchoronga madiga. Hii thriller Manila. When we move, we bigger. Zile bones, we figure. Nache mwanche apache shali. Chapa ilale apache mali. Karma aje maji angwari. Chemka pare, haire mali. Ringe psari, kare ni karo. German juice, mtoto mkali. Sinte Morgan, gare ni gare. Vibes, ubusi ya baby kali.
Can you relate? Kila kitu tunafanya inaonekana, so why do you hate? Bado tunafanya zama zetu leo ni zaidi ya. Can you relate? Kila kitu tunafanya inaonekana, so why do you hate? Bado tunafanya zama zetu leo ni zaidi ya. Kila siku tunakesha, tunawapa tu ma pressure, tunasaka hizo pesa. Dala dala bill sensa.